mapenzi unayonipa, sitaki kukwacha, uchawe nikosea, na nafsi naikonga roho, na kwako nanata, sitaki banuka.
Kichwani mimi nitawala.